At me, I got to live behind the streets. I'm in the scene, I'm the king. Loot the post, never stare at me. Off the town salt, I'm locked in. Walk on Loki, I love it, died. I dare you to pair me. Man, I blue, ni connect. Nani, mindo na loop. I'm the cook, the soup. Tafadhali, ongeza ladha, hakuna tembea kupampa ama fala. Increase your disaster. Temperature in a turn rapture. Purple, mlebo makanga. Mini abiria, liubiri na vas. Wawa na vava, wanasa, wanapenda anasa. Clear the star. I'm a psycho loco, mina reset. Come na gas, nafanya vitu si normal.
Biggie step on 254, nisha wateka, nipe ball, mina ipepeta. Kama nani asipliqueta, kauni jui uliza teta. Born to win, mini go getter. Every day, from us to better, manze, ubro ni hater. Manze, ubro ni traitor, mvunje legs, shena stretcher. Sio kijamo toa madenja, ukiniona danger. Staka mi na meta. That's why si roll na Fletcher, siezi ngoja, missy waiter. Pushka force ya delta, magnitude ni kaya hector. Veteran kizaba leta, niko nax bila ta sweater. Wona bust, nika unabweka, size grow, tunasondeka. Na mli opo nyeta nyeta, win maho na keta keta. By day, CJ kwa faker.
Kula kijaba, lafu kibare, napanga kama nazua. Hapo sicheze, amo tabaki, na kunjima kumua. Mkote na ngumi, kabada na gonga. Chafai kuwekwa, pita na Ricky, hata na Kitty. Huyu nigga amebonga, lock up the house, weka surveillance. Hii shugli haina wengi, call up the boys, ita madem. Na DJ cheza beat, we kata maji, we moga yoke. Shita two doors, kaji na nikip. Flip a hip deal, he life si cheap. Pull up na whip, piga kikona. Alafu ongeza doba, set kikush, hapo kwa push. Hii tips ni kama chimney, inaitwa burning bush. Yo, skia. Happy are the people, angusha county, mlima shuka, zikikashu na kuruta, tie rangi, tie up, ako tayari, nyoni, his fly, borrow money, now cry, study honey, bbb, asali, jani, money, grinder, finder, cook, kick, kiss, onja bite, weed, cookie, sticky, stucky, akiba, star boy, bama, simama, maji, poa, cold, mama, ho, hold, please, recover, solver, sober, bbg, 1, 2, 3, 4, kb, c, plus, kcc, milisha, kululamba, kululamba, lupita, nyongi, ndio unataka ipate, makis, yo.